Greenland waa dhul barafku daboolan yahay oo uu maamulkeedu hoos tago dalka Denmark. Gacanka Baanamana wuxuu ku xiriirsan yahay badda Caribbean-ka oo ku sii xiran badweynta Pacific-ka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in labadaba ay tahay in ay maamusho dowladda Mareykanku. Trump oo shalay shir jaraa'id ku qabtay gurigiisa ku yaala Mar-a-Lago, Florida, ayaa la weydiiyey in uu xaqiijinayo inaanu isticmaali doonin awood military iyo mid dhaqaale si uu tallaabadaasi u siirto geliyo. Waxaanu ku jawaabay,
maya, kuma xaqiijin karo labada midna, laakiin waxaan oran karaa waxaynu ugu baahannahay ammaanka dhaqaalaha dartii.
Toddobaadkii hore ayay Baanama u dabaaldegtay 25 guuradii ka soo wareegtay markii ay gacankaasi kala soo wareegeen Mareykanka. Madaxweynaha dalka Baanama, Jose Raul Molino, ayaa sheegay in gacankaasi ay iyagu maamulkiisa hayn doonaan.
En nuestras manos se va a quedar para siempre.
Gacanku wuxuu ku sii jiri doonaa gacantayada ilaa weligii. Maanta waxaynu arkaynaa calankii Baanama oo si xora uga dulbabanaya, sidaas ayuu weligiiba ahaan jiray.
Laga soo bilaabo sannadkii 1940-kii, dowladda Mareykanku waxay saldhig military ku lahayd Greenland oo ka tirsan boqortooyada Denmark, balse dhul ahaan ku taala waqooyiga Amerika. Waxay tidhi, waxaan rabaa in aan aad u caddeeyo anigoo ku eegaya indhaha dadka waddanka Denmark, Greenland waxa leh dadka Greenlandiga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Denmark, Mette Frederiksen, ayaa sheegtay inaanay Greenland iib ahayn. Waxaanay hadalkaasi mar kale ku celisay salaasadii shalay mar uu halkaasi tegay wiilka uu dhalay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee lagu magacaabo Donald Trump Jr. Intii uu socday shirka jaraa'id ee uu Donald Trump shalay ta qabtay, ayaa la weydiiyey inuu xoog military u adeegsan doono arrimaha u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Waxaanu ku jawaabay,
no. Economic force, because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what.
Maya, awood dhaqaale, sababtoo ah Canada iyo Mareykanka, taas runtii waxay noqon lahayd wax ku ool. Waxaad ka takhallusaysaa khadkaas sida macmalka loo sameeyay, waxaad eegtaa sida ay taasi tahay, waxay u egtahay. Waxaa sidoo kale aad u fiicnaan lahayd amniga qaranka, ha iloobin asal ahaan, waxaanu ilaalinaynaa Canada.
Ma cadda in madaxweynaha la doortay uu damacsan yahay inuu ka dhabeeyo hanjabaadaasi iyo inuu isticmaali doono xeelado gorgortana sida uu dhigayo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku qotonta in Ameerika ay tahay mid wax kasta ka horreysa, isaga oo isku diyaarinaya inuu xafiiska si rasmiya ula wareego 20 January. Waa kan Thesaria Merefaki oo ka tirsan jaamacadda Georgetown University.
We live in a society where a lot of these decisions are made and not made on a unilateral basis.
Waxaynu la noolnahay bulsho aan in badan oo ka mid ah go'aamadan aan lagu sameynin hal dhinac. Xitaa haddii maamulka Trump uu doonayo dhul ballaarsi oo uu dalal kale ku duulo, sidee ayay taasi caqligal ku noqon kartaa xoog iyo argoosi?
Trump ayaa ku celiyey hanjabaadiisa in uu cashuur 125% ku soo rogayo badeecadaha Canada iyo Mexico ay u iibkeenaan Mareykanka haddii aanay labadaasi dal kordhinin amniga xadka ay la wadaagaan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in gacanka Mexico uu ku magacaabi doono gacanka Amerika.